No need for the intro.
This is Urban High.
Nexus Music.
Ziba zamene ni napita mone. Ni bangono banga kwanise. Pressure fullu yenze dabode. Sinangole.
Nimurongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Nimurongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola. Nimurongo ni ribeterete. Apa manje ni fulu mregete. Jombo imalila. Ikapika chimalila.
Sina kalepo easy kufika pano. Tulukusha na pempelo. From one pair of pantalo. Designer mapalo. Yenzo yoko sata. Munga singi setenzo fianta ganda. Munga ni boza ta. Mulungu wama yankai. Biggie man, biggie man. Jumbo ya lila biggie man. Waili mbiki lai. Vintu vima chinja.
Ziba za mene ni napita mone. Ni wangono banga kwanise. Pressure fullu yenze dabode. Sinangole.
Nimurongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Nimurongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Nimurongo cha
Enzo ni ribeterete. Apa manje ni fulu mbregete. Jombo imalila. Kika fika chimalila.
Cheka yali two step no money vroom vroom. Boga day twalifuma muli two room. Chidi la day lady on sene boom boom. Smell like money you can tell from the perfume. Chilinda papa wa dauta. Kumuluta kwa wako chauta. Kukufuma my days twalibuta. Na ya nomba my days ya what's up uta. Apa no money yeah. Fionse ni bien. Baya ni ne.
Ziba za mene ni napita mone. Ni wangono banga kwanise. Pressure fullu yenze dabode. Sinangole.
Nimurongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Nimurongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Nimurongo cha Enzo ni ribeterete. Apa manje ni fulu mwelegete.
Fulu mwele rombo imalila. Ika fika chimalila.
Kuchahiri tinaesa tenzo tulu kusha paja. Ni kwa mbiri kuvirimba weze kutipisha. Tenzo kosa kupembela na kulimbi kila paja. Olo inga kose pwanti tenzo pitiliza.
Wenzo tiseka wachipempa. Wana pull up on the pants and the suit and tie. Magelo wenzo meka wachikungwa. Kumupasa koka haki ya chuchuma. Only get one answer when they ask question. FJ why you party like a mad person.
Sipe mwenzo ziva kwa mene ni na chokela. Sipe na yo ni kopela.
Sipe mwenzo ziva za mene ni na pitamone. Ni wangono banga kwanise. Pressure fullu yenze dabode. Sinangole.
Nimurongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Nimurongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Nimurongo cha
Enzo ni ribeterete. Apa manje ni fulu mbregete.
Fulu mbwele
kombo imalila. Jika fika chimalila.
It's your new half of the things that I've been through. And how hard I work. How hard I worked, the hours I put in to get to where I am. You would actually understand. You wouldn't ask me why I live this way. I'm happy because I put in that work, and God has been on my side.